rumba on the beats.
Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Niko tuli, baby. Kama maji kwa mtungi, nyonga puli, baby. Nivute ni ishi, ni baki kishungi. Ay, zuhuri, baby. Nibandiki, nigande kagundi. Makuli, baby. Nilisha, nishibe kitumbo ndindi. Ay, unani, koleza, unani. Chumbeza, unani, legeza. Ay, we, ukianza ganda. Ninayaweza kandani, kwenye meza suna.
Nalowea mpaka nalowea. Inakolea yote nakolea.